chitomba buwe we swaza swaza oluzu zimba bubonero olekerede akwagala esanyuli nonyamba sunzi babeko necheba kuzimba nayo lubakuba mabega nga bakukongola nakudda mu nseko. Wali mubi, mubanja bali wanga yekwe kaliba tanya. Nakusaba, ojo mfumbire na wenewe wayo. Nchakuwe ntisa kumamu kusoka, empisa tezeraga. Omuntu gwena wabulika mwaka ndi kumoyo, te wandi kuzutio. Bambi, kuba tube babiri, ebi kupa kusanga bitono. Virunji biri maso topapano swaza anti mbagambye bonna tie kwali bera nange bangalyonna Nyicho sikirizi wabanji Mbola baba lio bulunji Songe vizi bugevi munga vino na bomwe baise Kakasa mkwa gara nyonyabo Era manyichi chendi Kiriza mkuwe chendi Tochikana bambi kuba tube babiri Ebi kupa kusanga vitono Mwevirunji biri maso Topapano swaza, anti mbagambye bonna, tie kwali bera nange bangalyonna. Norumu wachingambako, nokakasa bwe simanyi kwagala, nonangira bwe sirina kyenkuwa, songa nawe kyovaako kyambula. Kati chensaba, kakanya bugu muliole sete likola Enkumbye nywera yerima, lwa kubambera ye chantima ye bambi, kuba tube babiri Ebi kupa kusanga bitono, ebi runji biri maso Topapano swaza, anti mbagambye bonna Tie kwali bera nange bangalyonna Wakulonge njube golobye nenja mkulonda Nte wali mubi, mubanja bali wanga yekwe kaliba tanya Nakusaba, ojo mfumbire na wenewe wayo Nchakube ntisa kumamu kusoka, empisa tezeraga Omuntu kwena wabulika mwaka ndi kumoyo Te wandi nkozotio bambi Kuba tube babiri Ebi kupa kusanga bitono Ebi runji biri maso Topapano swaza Anti mbagambye bonna Tie kwali bera nange bangalyonna Tie kwali bera nange bangalyonna Tie kwali bera nange bangalyonna Tie kwali bera nange